funda omula kirisi yesu wali yana kulunga mianga otambula yonna bimukwase osanira olugendo luno tayagala bawambagatanye ayagala kweweka era tayagala bamwataganye kubanga woyita wafunda Seno mazima vinyuma nyo kwe buli wotu nulola bakusalirwa Abantu banji vanyumirwa Esimbi ne basasanya Notu nula nolaba Gabiringa ebikuita komu kwano Kuwesu vilero timukama bisingebio Ingira umuyango butala vikamangu Atenga mufunda Otambula, yonna bimukwase Osanira olugendo luno Tayagala bawambagatanye Ayagala kweweka Era tayagala bamwataganye Kubanga woyita wafunda Jolina, jeta mitwele ya katonda Bagamba tina visibunyo Bisana mwe avalino bute Amani nega kukwamu Tatelebu kamu kwano katonda Wafeta risa chesu visa Mulina jamangu Ingila mumu ya mungu talamika mangu Atenga mufunda omula girizi yesu wali Otambula, yonna bimukwase Osanira olugendo luno Tayagala bawambagatanye Ayagala kweweka Era tayagala bamwataganye Kubanga woyita wafunda Ingira omuyango gutalamika mangu Atenga mufunda Omula girizi yesu wali Yana kulunga mianga Otambula, yonna bimukwase Tayagala bamwataganye kubanga woyita wafunda